kusema wezi nipena mewachwa jamani. Mwenye kusema miso type yake amerudi sukuni. Farid man alishindanga eti my man ona sasa medilicho post. Mtapenda na wapi my guy ona sasa umekula blow. Standards for nothing. Now you're back, you wanted like before. Unani shangaza. I thought you listen, mommy, danda. Didn't you know how a janja ndogo amekuchuja sasa una kwako. Kanyaga kubo kubo kitembeza. Penduka hivyo ulivyo kuja. Msamaha tuliwachia Judas. Utaki kwenda basi wachangaze.